this is enough, yeah. I can no more lindy battle go. When the busy of the fact, my nego lulu no, ya bego. Ya can you give him a candy or room? Then when lindy in your lock on or room? Well, when the battle milly, Mandy lulu no ka. Di mali for my dishes, no room. Now I can give him a candy. Ya can find you a bundy that you are room. Nanambara, person and disease, ndi balego yibonu wadonu, ubaguro ponyi losu kunu. Chiptoni ti franki bilinu, esi mwake busi otogunu. Ikwere aku mwata norubu. Honorable Justice, ono shie, anya chebele. Chief Justice, Anambra State. Chief Sir Anthony Eze Imoye Bilinu. Ikwere Eze Akodo Binorugu. Uberora 1, Idemili. Chief Sirile Jidike Bilinu. Eze Nia, Biji Ndi Orugu. Orugu Congress Eke Nachinu. Engineer Locate Bilinu Gine Tofe The Zenu Chief Mike Ejidike Ezoba Akajiofo Ifobi Wuchuku Bilinu Amulonye nego Bonyoruku Chief Basil Ejidike Ikwere Nabeni Yemagabanu Niru The Zenu Chief Sa Dojuku Igu Akusinachi T.O.C. Motos Patrick Onyedu Babilinu Obie Bubedike Onye Aruku Onye Omane Idemmanu Ndi Aruku Bilinu Udonu Unubu Ndi Deji Chief Steven Ezi Mwamba Jekwe Invention Limited. The son do go to Bubilinu. And your Ruku, on your money, the manu, the Magabano, you were Maribab, director of Ruku Microfinance Bank. Go kabu bilinu anike bulogi one oruku Chief Antonio Nyoma bilinu esi mo kabu biko bili ikweru godino bi one oruku besenu chief Oge Obigwa Ikwere Machine Melo Tifike Chukwu Keke Bilinu Onyo Mosiro Ranine Nanyi Kekneli Desenu Chief Valentine Osifu Machine Melo Wana Noruku Chifu Jonu Wankwa Biko Bilinu John Great International Limited. The Zenu Chief James Umeji. G-Best International Limited. Jenu Keji Bininu Osen International Investment and Agriculture Company Limited Ikwere Zugonia Wan Oruku Zogon Mofebu Bininu Gunners Oil and Gas Limited Ezenu Chief Chukuma Ezenu Ilozulu Ezebu Nafo Okune Nyife Noruku Anyike Meli Okunine Nyife Ezenu Chief Anthony Si won binugu onyo mani di manu ezakadi kiwan son of man oruku chief dr valentine emeka mbebu ataka wan oruku chief antonio kafo bilinu Antas International Limited Ikwere Ezafulukwe Wam Noruku Ezafulukwe Bilinu Wanyoruku Onyoma Bigo Gabaniru Yomanu Nusokwa Bilinu Jifoku Dilu Meji Bilinu Okutes Oil and Gas Okuago Noruku Wagabogo bio Okulia wan noruku Okulia wan noruku Ezenu Chief Dr. Benjamin Arinze Meleze Ezo nyoru Ikenga noruku Jimelezo nyoru Ikenga noruku Jifuche neze Nia bilinu Ezamaru Ezamaru Wana noruku Ezenu Chief Celestine Ndurue Buku noruku Onyoma bigo bilinu Ezi wandule gabaniru oyinu Wanike Emenya nike noga kwa mei Oku maga na wekuzie Osini amejizi noko na boza Yara pijo gala nyana niyafeje Maka nandoru kukuzili Nafana nyabu oku tupu kulewe pota Nego pulome noruku Tupu ndoza patabego nu Yaka njipofa ndị deji ọrụ ugbo. Ezienu injinia Raf Abọ. Ikwere Ọhanugodu. Eze mbụ nọrọ ugwu. Ndị ọma ga-aba n'ugwu. Jifu Ben Uru Ebu Ike Ebilinu. Bego Motors Limited. Ezi Uru Ebu Ike Onye Ọma Bigo Ebilinu. Bego Motors Odogwu Anyị Ịnịnya. Ezienu Chief Samuel Richard Okeke. Sam Goes Nigeria Limited. Jifu Mmadụ Abụ Nwume Ejibilinu. Ezi Nwume Ejodogwu Anyị Ikenneli. Jumatest Group of Company. Ezienu Chief Oke Ukeji. Ikwere Eze Nwa Mmadụ Nọrọ Ukwu. Chief Patrick Mojekwu. Obi Gịrịgị Nọrọ Ukwu. Chief Stephen Nwobi. Ishie Ezugo Nọrọ Ukwu. Uchenna Fernandi Obiefu na Bilinu. Olu Olie Onye Ọma na Ịdị Mmanụ. Ezi Nwa Obiefu na Bia Anyị Ikenneli. Ndị ọma ga-aba n'iru na nkunụlụ ka anyị na-ekwunu. O nwere ibu n'uji bụlụ ndị ide n'ọrụ ukwu. Ọrụ ukwu bụ nnukwu obodo nu. Ezienu Chief Onyebuchi. Ezi Nwude Nwene. Onye The World Cosmetics na Abuja. Eze Wepụta Akụ. Ndị ọma ga-aba n'ogbo. Nidera.